dente.
Crush.
Kama endapo kimwona, tafadhali kamwambie upofu si sababu ya kufanya sinisikie. Ni mwanangu tokenzi anapakulala, apo ajui madale tatizo kwetu Mbagala. Moyo wangu naumia ndo mapose gani, kabla pounds and dollars, kabla number one. Enzizo toto anamkata kwa mwonekano gani, kafika kipindi ananiuliza dini mpende nani. Nikamwambia pole omi, ukilala lala salama mote ndotoni. Akaniuliza ntampata wepo kunipenda licha ya mateso na upitia, mbona sikomi. Okay chill, what are you gonna do? Tough tough can beauty, wanna marry you. Kidogo kidogo ona na kaniuliza ntafanyaje, kajibu chochote fanya. Kesho nataka kulewa, aya mawazo mziki gani nitachezewa. Dharidike kwenye matope, piga kanyaga nkasema no, tucheze yope.
Uyo, 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 uyo.
Single boy kabla kupata mchele, kwa baraka za Karimu watu wakacheza dushelele. Uyelewi sorry bas vunga, mwana Dar es Salaam na mwongelea map move. Afra kamkimbia mbio squeezy, hauna msada. Watu wameenda far away squeezy, hakuna mahaba da. Wanasema alipenda chura, ila ye alisema tu simseme anapenda kula. Hadithi na hadithi na hadisia, mwambie sela kwa mapenzi na run dunia. Ila mali yangu ni hela, nakshi nakshi, apewe Sabrina na Cinderella. Woo! Ili wote mjifunze mini mtaje, wana mdogo usiogope mwambie aje. Ili apate dodo ni usikifu, maisha yanahitaji utu na utulivu.
Uyo, uyo, uyo,
we unamjua.
Uyo, uyo, uyo,
unamjua.
Uyo, uyo, uyo,
we unamjua. Ninayemsema hapa unamjua.
Uyo, uyo, uyo.
Thank you.